Downloadani tikumvera nyimbo dza vamwamba pamalawiwanga.com.
Ghetto Breeder, sendinga zipo baby.